juu usha kukubali moyo. Nakuita nakuita nisikie mami, makopa makopa ya najita, jina la ponani Karendi moko demi ni potasha jikutinge moko kutaina sute kwe kocha kocha natarina muswe nafungaga moko dakika buku kama kupenda nimezamilia kwako taishi mumipenzi kutoka kwako nikuwa wendo ni mama kani wendo wangu robo wangu robo oya 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 na vima rajo na mwamba kwenye moni siruhusu mchongo mayo. Yani kama noma na yue noma yo waongeshe kipenzi changu changa mamu waite yo waite ite waite yo waite ite waite ite waite ite waite yo waite ite yo nakuita nakuita nisikie mami makopa makopa ya najita jina la konani Karendi moko demi ni potasha jikutinge moko taina sute we kocha kocha hatarina muswe nafungaga moko.